Libra. You wanna make something sick.
Na chaleje na tunayo na nendi to vona mate.